tuze makumi asatu mukaga ababadde baalwala amaaso kyokanga n'abamu agaabwe goolekedde okuziba bajjanjabiddwa bwe balongooseddwa mu bujjanjabi bwatwalibwa okumala wiiki nnamba mu disitulikiti y'e Kayunga nga n'ekigendererwa kukendeeza ku buzibe bw'amaaso mu kitundu ekyo. Omulimu guno ministry evunaanyizibwa ku byobulamu egukoze n'ekitongole kya Sight Savers nga bali mu nteekateeka eyatumibwa National Trachoma Elimination Program ey'okugobera ddala ekirwadde ekya trachoma, nga bino byonna bikoleddwa mu malwaliro agali ku ddaala lya Health Center 11 ng'abalwadde babatuukirako ddala mu bitundu gye babeera n'abali eyo mu masoso. Ab'ebyobulamu bagamba nti kampeyini eno egendereddwamu kuzza abantu basobole okulaba okukendeeza ku bulumi ate n'okuziyiza okuziba amaaso okubadde kufuusa ekizibu mu kitundu ekyo.